Obanga katonda ye yatesa gokuba munda Uganda jira twagale Uganda Nandi sekono tawanyisibwa Uganda bagebesa Uganda.